angazelela wena yo maye mindisi nodaba hayo nje afi no tongo sengilangazelela.